tmtmusicmedia.com.
Mimi leo naoa, leo naoa, wanangu leo naoa,
oa, oa.
Mimi leo naoa,
oa, oa.
Oya wanangu naoa,
oa, oa.
Mimi leo naoa. Oh baby, mimi nakupenda ujue, nakupenda mwenzako sina mwingine we. Zaidi yako ilo nomba utambue walai ukiniacha utanitoa roho yangu usinipeleke mputa mputa hivyo mwenyewe kwako najisalimisha hata waseme nini ndo nimeshafika hivyo wajipange kutugomanisha mimi leo naoa leo naoa wanangu leo naoa
oa oa
mimi leo naoa
oa oa
oya wanangu naoa
oa oa
mimi leo naoa ile siku imefika yetu mimi na wewe mpenzi chakula ulichopika na mashairi ya mapenzi kimenifanya nitoe posa uwe mali yangu lazizi tabia tutazirekebisha na kupenda nishakuwa chizi usinipeleke mputa mputa hivyo wenyewe kwako najisalimisha hata waseme nini ndo nimeshafika hivyo wajipange kutugomanisha mimi leo naoa leo naoa wanangu leo naoa
oa oa
mimi leo naoa
oa oa
oya wanangu naoa
oa oa
mimi leo naoa uwe tini wewe a singeri kidi kidi a baby maina humaira
awe mwanangu life sude juma mwina watoto wa sisi ya magari mapya awe mwanangu Kevin Wayan Eddie nyama awe mwanangu Lama wa Ubungo emsalimia mwanangu Zaki wa Ubungo
Bashabra. Download it from TMT Music Media.com.